happen. You know, emu inua mikono namna hii. Nyanyua mikono yako tu hivi. Wala sikufanyishi zoezi, but there is something I want us to declare. You know, wakati tunaimba baba yetu jina lako litukuzwe, I want us to connect with the nation. Kwamba baba yetu jina lako litukuzwe.